Nizurgo wa hunz Ese akare tumari nang Uhoru shaki osiru tizindi Urangunda Boni mba mutimu horana Nukunu ta umutkwe wa utai Ukongo seze ya nurabe hoye Urangunda Numbwa bavuga ko namana ibyiruka Urangunda Wenda ntabwo nona mahirwe ari twe yee urankunda Umbabarire ukurambirwa kwanjye yee urankunda Igihe nicyashya wendejo nitwe yee urankunda Ari ukuntu mbana numva binshanze Nta numva walayi nashima mu mutima Ijya kubwira ukuntu mbana byihase Nyamara bikanga nkajabukwa imitima Every time nubwo ubona Tonze, I just wanna fly nire kuyu mutima Usamba numva muri njewe ni hose Johnny ya mapenzi ni pole pole yeah. Oh yeah, oh yeah. Ni pole pole yeah. Yeah, yeah. Ni pole pole yeah. Ni bimani zibyo dusaba Mumutima nakuyishyuza Sinzi impamvu wowe kuvuna Mubutaye jo mu migezi Wenda ntabwo nzi iyo bigana Birora kenshi bikambabaza Rarira kenshi udasakabaka Wa Yezu wanjye bikambabaza Numva bavuga ko namana ibyiruka Urankunda Wenda ntabwo nona mahirwe ari twe yee urankunda Umbabarire ukurambirwa kwanjye yee urankunda Igihe nicyashya wendejo nitwe yee urankunda Ari ukuntu mbana numva binshanze Nta numva walayi nashima mu mutima Icya kubwira ukuntu mbana byihase Nyamara bikanga nkajabukwa imitima Every time nubwo ubona Tonze, I just wanna fly nire kuyu mutima Usamba numva muri njewe ni hose Johnny ya mapenzi ni pole pole yeah. Oh yeah, oh yeah. Ni pole pole yeah. Yeah, ni pole pole yeah. Je suis jeune Quitte-moi